Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Miriho nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga kuri mikro muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imiryango y'abaturage hafi 15,000 b'abakongomani bavuga ikinyarwanda bamaze kwirukanwa aho bari basanzwe bakorera imirimo y'ubuhinzi muri teritwari ya Irumu iri mu ntara ya Ituri. Hashize hafi imyaka 30 bamwe muri abo baturage bageze muri iyo ntara bavuye muri teritwari ya Karehe, Masisi na Rucuru ziri mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Bavuga ko birukanwa n'abarwanyi b'abamayimayi na Kodeko kugira ngo bave mu mirima baguze ku baturage bo mu bwoko bw'abanyari n'abandi bitwa ababalese. Nyuma yo guteshwa ibyabo bashyizwe mu nkambi z'agateganyo. Abaturage bavuga ko ababirukana babasaba gusubira mu Rwanda kuko atari abakongomani. Mu kiganiro muri Isanga cya none twatumiye bamwe mu bahagarariye iyo miryango. Reka duhere kuri Bwana Kibaze Shabenga, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ndakumva musaza, ni kuri koko turi hano muri Ituri. Ubu twayigezemo ariko cyari kutuzanye n'aka karere ndetse n'ubutaka kugeramo kwacu byabaye ngombwa ko tugura n'ubutaka ngo baduha amarezi, ariko hanyuma yaho baduhindutse guhinduka kwabo batubwira ko yuko turi Abanyarwanda, ni ukugira ngo ngomba ko badutema baratwica baduca amazosi baguheiraku n'imitwaro babasaturamada bagaturamo abana bakabata iruhande. Ibyo ni byinshi cyane mu bwubu twarahunze, ubungubu turi kuri ahantu ndetse bita Boga tubahema.
Kuri telefoni kandi turi kumwe na Nezimana Sebuhuzu. Bwana Sebuhuzu, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika, muraho ngaho.
Murakoze. Buno turi kuri Ituri kwa Nezimana Sebuhuzu nkabamvuka Masisi mu karere ko mu Bugabo muri Noro Kivu. Naje aha muri Ituri tukeneye tuje turi gushaka ubuzima bw'umuryango. Ubu naba mfite imyaka 56 ngo nageneye kuza muri Ituri gushaka umurima kugira ngo umuryango yanjye ibone aho irira. Ubwo koko nkige rino ako kanya batuhura n'abatware hano muri Ituri baratugurisha imirima baduha amaresi mu karere ka Valese Vukutu. Ubwo noneho tugeze aho imirima turayihinga turayihinga. Ubwo rero abagenzi bacu b'abanyari iruhande nabo abahutu tuba benshi twahingaga ibishyimbo nta kibazo, ariko ejo bundi mu minsi mikeya barabihindutse batuziza izina ngo turi abanyarwanda kandi aribo batajya ngo bakinyaga iyo mirima.
Hanyuma Bwana Sebuhuzu, kugira ngo abumva ijwi rya Amerika bashobore kumenya neza amateka yanyu ukuntu mwageze aho ngaho muri za Ituri nagira ngo ngusabe ugerageze utwibutse tuziko amateka yanyu ahari ni akomoka mu Rwanda hari byiciro by'abanyarwanda baje gutura aho ngaho za Masisi ndetse na za Rutshuru mu myaka myinshi ishize mwebwe aho mukomokaho bageze aho ngaho muri Kongo ryari
aho muri Kongo yewe niho navukiye na papa niho yavukiye ya datavuti mwibihumbi 1912 niho yavukiye aho ngaho ubwo rero nako tugeze aho akurira aho ngaho basogokuru barapfa nabo nyuma yaho baza gupfa ariko njyewe aho ngaho I Rwanda ntabwo mpazi
Bwana Shabenga wowe amateka yawe hari isano afitanye n'u Rwanda abukomokaho bo nabo bavukiye aho ngaho muri Kongo
ni ukuvuga ngo urakoze journaliste ni ukuvuga ko kugera muri Kongo njyewe ndikavukiye ya Kongo niho navukiye nanone papa yavukiye muri Kongo uwavukiye mu Rwanda ni sogokuru ubu rero kumva ko njyewe bagaba ndi umunyarwanda u Rwanda sinzi iyo rukomoka simpazi n'uwavuga inzira yerekeye u Rwanda sinzi ubu ngubu mfite imyaka nanone 50 ubu ngubu navutse muri 70 ngira ngo numwe ngira ngo yaba ndakinga 49 gutyo cyangwa se 48 murakurikirana gutyo ariko noneho kuvuga ngo njye navukiye mu Rwanda ntabwo ariko biri ahubwo njyewe ubu ngubu navuye ndetse muri Masisi nerekeza muri Ituri ari ubutaka bunyerekejeyo kugira ngo umuryango wanjye uboneho guhahira n'aho gurira ubu ngubu twahaguze imirima koko guhagura imirima kwacu kuvuga ngo baraduhinduka nyuma yaho ariko twabahaye ibyacu ntabwo baduhereye ubusa twatanga amafaranga tugurisha ibyacu turabubona kuhanyuma yaho niho baduhindutse ati noneho ngo ni ngombwa ko tugomba kuva mu bwo butaka ati tuba abanyarwanda tunariste amakuru mfite ngaba akaba ari ayo ngayo
hanyuma se Bwana Shabenga ni ryari mwebwe abakongomani bavuga ikinyarwanda mwatangiye kugera za Ituri
njyewe kubwo mpagaze ubundi kurangiza imyaka 6 ngeze ubu ngubu rero mfite bagenzi banjye nanone nasanzemo bafite imyaka 30 n'abandi bafitemo 15 n'abandi bafitemo 10 n'abandi bafitemo 20 bityo nuko bimeze ndi kumara igihe muno
Bwana Sebuhuzu wowe Ituri wahageze ryari cyangwa se abandi bagenzi bawuzi bo bahageze ryari
bo nagarutse na mfata imigambi yo kuza muri Ituri hari bagenzi bacu bagezeyo bari kumara imyaka 30 nire n'abandi irenga ubwo njyewe nahageze nkamara imyaka amanyaka 7 iyo myaka 7 rero cyanzanye nani hari ubutaka byogura ku butaka hari Kongo yacu kuko ikari kiravuga ati buri mukongomani yari isagaguye kwitura hashaka none rero ndi gutangarwa gutangazwa ni ukuvuga ko ngo tusubire iyo twaturutse harimo ibibaruwa bimwe biri kuvuga ngo twaturutse ngo dusubire iyo twaturutse ngo bagire umutekano
hanyuma se icyo kibazo cyatangiye ryari Bwana Sebuhuzu
icyo kibazo cyaratangiye mu 2012 niho batangiye gushyiraho amabariyere ku nzira ngo bari guzuya ngo abanyarwanda barongera bagafunga bamwe bagapfira mu mapirizo aho ngaho icyago ubwo bakaza ku bamwe bagasubiza mu mirima hamwe na hamwe bakaza kuvamiya abantu ngo tobarishe ngo bigera ngo mutakurire ku batware bakaza badusubira ku maresi
hanyuma se abo uvuga ni bande
bo nabo twasanze aho ngo batugurishije ubutaka aribo abanyari cyane bo n'abaresi
ni ukuvuga ngo ubutaka babahaye babagurishije baraje baragaruka barabwira ngo impapuro z'ubuguzi twari dufitanye ntago zigifite agaciro mudusubize imirimo yacu niko bababwira
ahabaye ejo bundi niho baza bati ngo tumuteranye izo mpapuro ngo baje kuzisinyaho ubwo turanga turavuga tuti twewe twaraguze mutugarurire ibyacu noneho nta n'ubwo umukongomani ayikeneye kwaka ibyo iresi borero bageze aho iho hamaze nk'iminsi n'iminsi mikeya iho batangiye intambara batangirira hitwa Busio baramanuka bagera Maribongo bari batangira kugera Maribongo batangira kwica abantu.
Bwana Shabenga, mugenzi wawe yaravuze ko batangiye kubaka ibyangombwa by'imirima mwari mufite, ikibazo cyaje gukomera ryari?
Urakoze. Ikibazo cyaje gukomera na none ukimara kugera ino batugurishaga neza bakatugurisha dufite umutima mwiza. Ubwo noneho haza kuboneka na none abantu babarizaga n'imbaho na none aribona abamashiniste n'ababomberi b'abandandi. Ubwo bitegereje minisitiri imeze atangira gufata politike kugira ngo begere na none batugurishije none babone uko batwirukana babone bazafata ya mirima. Ubwo rero ni ngombwa ko batangira kujya gusinyisha ko amaresi yacu bahagerayo kumwe bakayafata bikaba ngombwa abandi bakayashanyura gutyo. Ubwo biza ruto ruto kugeza igihe na none bafata umwanzuro bwaho none batwire uko batwice uko none zifite kuko turi Abanyarwanda. Ariko noneho kuko ukimenyimenyi niko n'ejo bundi banditse izindi bwandiko bavuga bifashisha inzego za leta za munisiko ese za FARDC ndetse bityo bityo kugira ngo na none ndetse ngo batwirukane uko turi Abanyarwanda ngo batujyane iwacu mu Rwanda ngatone hari ko mbiti bari bari kutwerekeza muri no mukivu aho mu Rwanda ibyo bintu tukabigerekeraho gutyo tukabona noneho wasi nta bindi. Ubwo akaba ari byo ngorane dufite mu gihugu na none cya Ituri.
Hanyuma se Shabenga, gerageza uduhe ishusho muri nk'abantu bangana iki, abamaze gukurwa mu byabo bangana gute, ese hari abantu bamaze gutakaza ubuzima?
Urakoze journaliste. Ni ukuvuga ngo abantu bamaze gutakaza ubutaka bwabo bamaze gukurwamo ino turi abantu benshi none ngenda bivuze ni benshi ni abantu kugira ngo muri 2020 ngira ngo utaza uko bimeze.
2020 bose bamaze gukurwa mu byabo cyangwa se baracyakomeza bose niko bamaze kuva mu byabo?
Uwitwa ngavuga ikintu cy'ururimi rw'Ikinyarwanda wese bakuze nta bantu bari mu mirimo yabo bose nta n'umwe nta n'umwe kuri munsi yari twahuye bamwe bari kuri munisiko inkambi imwe iri kuri munisiko iyindi iri kubahema ku nsheferi bahema boga ubundi ngaho niho turi abandi hari icyadi mu banyari na none kuko babagushoboye bahungira kuri Monique. Ubwo bose bakuwemo nta muntu kujya no guhahira muri aka kazi muri aya masaha.
Hanyuma Bwana Sebuhuzu, hari abantu bamaze gutakaza ubuzima muri ibi bibazo kuva aho bitangiriye?
Abantu bamaze gutakaza ubuzima ni benshi. Hari tariki 9 z'ukwa 8 haheze abantu hafi 11 ku tariki 20 z'ukwezi kwa 8 hongeye gufatwa abandi bamwe baragenda barabura. Ejo bundi noneho mu kwezi kwa 9 mu ntangiro yako haboneka abantu hafi 24 bose babakina imitwe bagashyira umutwe uhande n'ubundi mutwe uhande abandi bo bakabajyana n'abana bato n'abagore.
Hanyuma abo babajyana cyangwa se abo babica ni bande?
Nini ababonekagamo n'abanyari n'abandandi.
Abo ni mayimayi?
Ni mayimayi. Ahanini niyo mayimayi ifatanyije nabo banyari.
Hanyuma se umuntu yakwibaza ibyo bibazo mumaze guhura nabyo, mwigeze mwegera inzego z'ubuyobozi cyangwa se iz'umutekano? Mwari muvuze n'urwego rwa MONUSCO ari rwo rwego rw'ingabo z'umuryango w'abibumbye rushinzwe kubungabunga amahoro aho ngaho muri Congo. Mwari mwababwira ibibazo byanyu, ese iyo mubibabwiye bababwira iki?
Twagerageje gutakira MONUSCO, gutakira FARDC. Ubwo noneho rero bo bagakora ibyabo ariko ntitubone icyo badukorera. Aho kugira ngo abantu bapfuye bakagarura bagakubita nk'amasasi hejuru bakigarukira, ukumva ngo abandi bapfuye mu kariya karere, abandi bapfuye mu aka karere, abandi bajyanywe.
Usibye MONUSCO, se inzego za leta zo ntacyo zirabikoraho?
Bo hanini abikoraga gutyo cyane ni inzego za leta Monisco yo ntabwo ijyaga gutabara ikaja gutabara ariko aba leta ni kubitaga amasasi ikigendera bitewe n'umuyobozi baba bapangiye ako karere.
Hanyuma se mukeka ko inzego z'ubuyobozi zishobora kuba zifite uruhare mu kubakura mu byanya?
Icyo ntaho tugifite nabwo ntaho tufite ko inzego z'ubuyobozi zagukura mu byacu usibye iyo mabandi gusa nabo bakuru bashyizeho amasheferi iyo sheferi ya Chabi ahanini niyo bari kwibandamo.
Bwana Shabenga, gerageza utubwire uko mwari mubayeho, mwakoraga iki, ese ubusanzwe abo baturanyi banyu ubundi bwoko mwabanaga babagurishije iyo mirima mwari musanzwe mubanye mute?
Nakoze ni kuvuga ko kuko twari tubahanye na none n'ubu bwoko twari turi kumwe imibereho yacu twageze n'umurimo twakoraga na none n'ubu utaguduha umurima tukawugura twamara kuwugura imishinga twakoreragamo ni ugutema tugahinga ibishyimbo amasaka iz'amabungu imihoko imiceri n'ibindi n'ibigori n'ikaranga nibyo twashyiragamo. Ubwo rero uko twari tubanye ni ukuvuga ngo icyo gihe intambara itaraba twari tumeze neza ndetse bageragiye iwacu tukabafungurira kuko ntibahinga bakaza tukabaha icyo kurya tukabaha icyo bakeneye ariko nyuma yaho babonye yuko nanone hari n'ishari ririmo duteye imbere kuko twe turi abahinzi ubwo niho habonye kuboneka iyo politike kugira ngo nanone batwirukeho none ntitukaze no kuhagaragaza ati noneho ngo bibe ngombwa ko tuyivamo ku ngufu.
Ako gace ka Ituri kakomeje kuvugwamo amakimbirane ahanini ashingiye ku moko, mwibaza ko ibyo ari kimwe mu gituma babibasira muri iki gihe?
Ubwo ku bijyanye no kuvuga ngo ubwoko ngo nibyo bituma, ariko noneho ntabwo twageze imungungu batabifite, ahubwo aho bari babifite ni ahitwa Igitembo na za Ruberu ndetse na za Kanyabayonga. Icyo gihande cy'abantu abitwanyuragamo ubundi batwica ndetse badutema badutangira mu mayira bakadutwicira mu mapine ubwo tugatambuka. Ndagira ngo n'abadepite batera ishimbo barabizi Goma ibyo biraba. Ubwo ni ukuvuga ngo rero mukinjiye bakajya batubwira ngo tuzane abasangiye mwagiriye. Ubwo rero abo bami bintu ntibari bafite igitekerezo cyo kuvuga ngo baratwanga kuko babonye imishinga dukoreye mu mwozi babona yuko turi abaturage koko tukuha amajyambere imihanda harwa tugeze ino bambaraga ubusa barambara. Ni ukuvuga ngo ibyo rero bituruka hakurya muri Noro Kivu ndetse hariya Ibutembo ndetse na Beni. Ni ukuvuga ngo nibo bari kunaza nanone bagashyira umutima n'abo bantu nuko bagafata umuntu ngo batwirukane gutyo.
Sebuhuzu, hari icyo wongeraho ku byo Shabenga yaravuze?
Ukuri twebwe twaje tuje guhinga dushaka imibereho no guteza igihugu imbere mu byo mu mirimo turi gukora nk'ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubucuruzi. Ntabwo twaje tuje gutura, ntabwo twaje tuva ngo tuzasubirayo, ahubwo nuko icyo nakongera ni ukugira ngo mudufashe kugira ngo noneho rero dusubire mu bitaka bwacu twaguze tugire amahoro, abana bacu bakuriremo neza, nawe dukore imishinga nk'uko abandi bagombye kuyikora tuteze igihugu imbere.
Shabenga yaravuze ko Sebishimba ashobora kubazi ikibazo cyanyu, mwigeze mukimugezaho? Ese yigeze abagaragariza ko icyo kibazo zawe gikurikirana?
Ni ukuri ibyo, kuko ni ukuri. Iyo babaga bafashe umuntu uri kuza hano Ibeni Ibutembo twarabitabazaga bakadutabara, ubwo abantu bakabageza ino nta ruyombo. Ubwo noneho abatware bakatwakira, noneho rero nta kibazo cyabagaho mu iwacu usibye aho hakurya nabo bakubwira bamenyeshaga baradutabaraga.
Mu bijyanye n'igihombo mushobora kuba mwarahuye nacyo, mushobora kugerageza mukatubwira imitungo mwari mufite yangana gite, igihombo gihagaze gute, ese bimeze gute ubu ngubu?
Murakoze. Igihombo dufite abenshi bari bafite amatungo rwose gapfafanye, bo bari bafite imyaka bahinze yose yapfafanye nk'ibishyimbo, amasaka, imihoko, imishyaba ibitoki muri rusumuri make nibindi nk'imiceri kuko nta muntu kigera mu murima gwe aho ngaho mbega mu murima nibo bahikote no bahafashe tunari mu buhungira aho ngaho inka zose bagiye zimwe bari kuziziya zagiye zirapfapfana gutyo kubura aho zaba no kubatwara hungiye ahantu hamwe dutitse.
Shabenga, kuri ibyo by'igihombo nawe gerageza utugaragarize isura y'igihombo mwahuye nayo nacyo.
Igihombo kandi n'icyo kutaza bakoze cyane tugihaguruka na none muri Noro Kivu twerekeza na none muri Ituri ubwo twagerageje itembo abenshi barahondeye barahaguye kuba bafataga bakabatwikira mu mihanda ndagira ngo birazwi ese isiyo kirabizi ubwo benshi twajyaga mu mamodoka yakwitwa ngo ni iy'umunyihutu uturutse kuri Goma yageraga muri Butembo cyangwa se muri Beni bakayitera amabuye bakayikubita na none amabuye nuko noneho igasubirayo igitakirwambaye ubwo rero ubwo turatambuka na none ababaga bacitse ku icumu batambutse ubwo bageze mu kabwino ubwo noneho guhomba kwaho ubwo twapfaga niko banatwirukagaho bajyana ibyacu abari bafite amahene nahene nini gisigaye kandi ubworo twa dufite abari bafite inka nta n'inka nini isigaye ngira ngo ubu ngubu barabimaze amazu kubaho bari kujya bajya gutwika na none ikindi gihombo dufite ni uko naho baho badufashirije nino minsi bagezaho inkambiri barayitwika aho ikabwanika bahatwika inkambi impunzi zirangura zirukanye ibyari bari bafite byose birasha nitwo bari baramuye na none iyo barihungaga bava nabyo barabitwika birasha narise ni byinshi twahombye amakuru make hayo ngayo
ubu rero muri hehe
kuri ubu ngubu turi mu buhungiro aho ngaho mu sheferi ya Boga Mitego Boga ubu ngaho niho turi abandi bari kuri Monisco Icabi mu Banyari abo babahiga na none ubwo ni Monisco ibagoteye aho ngaho kugira ngo batazahabikira ndetse na FARDC ubwo niko turiho.
Ni ukuvuga ko hari inkambi ebyiri zibacumbikiye kugeza ubu ngubu?
Ni ukuri hari inkambi zibiri na none zifatika kandi hari inkambi ntoya imwe y'Icabi iri kumwe na Monisco iyindi ikaba iri Boga ndetse mu Bahema.
Ubuzima mubayeho bumeze gute? Ese ni ryari mwatangiye kugera muri izo nkambi?
Guhera mu kwezi kwa gatandatu mu mpera yako kugeza na n'ubu ngubu niho twahaguruka tuva mu byacu kugeza na n'ubu ngubu ubuzima rero turi ubu ngubu ni ukuvuga ngo hatabonetse abasirikare ngo baherekeze abaturage ngo bajye kureba ibyo kurya ubwo nta muturage ugomba kwinjiramo ngo bajye kujya kureba ibyo kurya nta musirikare umuherekeje. Ikindi na none abasirikare kuri ubu ngubu niba batashye bakaba bagiye n'abandi bari buboneke ubu ngubu turi kuri ingano bari kuba bamwe batashye bari kuvayo ubwo guhaha none byahagaze abari bagezwa bose baratashye ni ukuvuga ngo amakeri n'inzara ni ukuvuga ngo ninda twica ubu ngubu turatangira guhamba abishwe n'inzara.
Sebuhuzu, nawe uri aho ngaho muri iyo nkambi, wowe ubuzima bwifashe gute n'umuryango wawe? Ibyo ubona mu nkambi bimeze gute?
Ubuzima bumeze nabi kuko uri kureba harimo ikinuko, harimo benshi bari kurwara uruheri, abandi barwaye bari kudiyara. Ubwo rero ubuzima bumeze nabi, umuryango wanjye turi kuryama kwisasira utwatsi, nta hema tugira, nta byo kurya. Gore imvura iri kugwa, umuntu akaba yagura nk'aka ubonye uguheta nk'agahusu ukitwikira, ubwo ni ukuryama nk'ibisimba nk'amatungo ari kuryama hanze. Mbega ubuzima bumeze nabi.
Hanyuma se hari ubufasha mwari mwabona, tuvuge haba kuva muri leta cyangwa se mu ishami ry'umuryango ryita ku mpunzi?
Ubufasha ntabwo usibye umunsi gumwe haje PPSP, niyo yaje itanga kungu, itanga n'akaringiti n'agakeka, igeze aho irekeraho. Nta bundi bufasha dufite bwerekeye bwo kudufasha. Ariko imvura iri kutunyagira, ntaho turi kubona aho turara, no no baturage turiwe turahungira vuba kuba sinone naho ngiye ndaba hehe ukaza nk'umucumba turi babiri abandi bari mu mashuri abandi bari mu bitaro mbega n'ibitaro ntabwo biri gukora kuko n'amashuri nago garahagaze abantu turi kubiganira mu mashuri no mu bitaro mu byumba binini binini no mu mabiro zimwe na zimwe tukuza kwihuramo kugira ngo tuboneho turaye imvura iguye
hari inzego za leta zari zaza kubasura kugira ngo muzigezeho ibyo bibazo byanyu
nta rwego na rumwe rwari rwatugeraho hose aho ngaho duhagaze baratubwira ati ejo baraza ejo baraza ejo baraza ubwo rero tugahora muri wasi wasi nta nzego n'imwe yari yatugeraho sibye abo bakwakiriye b'abahema ni baduhaga pole pole mwihangane mwihangane unsefu unseferi ya boga niho dukomezaga
hanyuma se bwana Shabenga muribaza ko ibi bibazo bizagira aho bigakemuka cyangwa se mwarihebye
kuri ubu ngubu w'ujonaliste ubu twarihebye na n'ubundi duhagaze tumeze nk'aho tutagira aho twerekera kandi n'aho dukambitse ku kambi yacu tumeze nk'abagoswe hakurya ni Simuriki munini gutwa Simuriki hino ubuhanyo umupaka na Congo na Uganda hepfo ni Kivu na none ni babanzi bacu ntiwaruba barahagaze n'ubu ruguru naho ni uko twasahi nta kigenda ubuzima bwacu butumereye nabi gusa usibye gusa mwebwe mwadutabara gusa ndetse mukaduhamagara kugira ngo mwese badutabare baturengere kuko ubu ngubu abazamu kuko ari kumeza kudukurikira aho twanahungiye baduteye ibintu twahashirira naho turi
hanyuma se mwaba mufite nk'ubuyobozi ubwanyu bushobora gushyira hamwe kugira ngo ibyo bibazo byanyu nubwo itangazamakuru ryabafasha kugira ngo bimenyekane ariko namwe hari icyo mwari mwakora kugira ngo ibyo bibazo mubigaragarize ubuyobozi n'izindi nzego zaho ngaho muri Congo dore ko muri abanye Congo
urakoze urakoze rero ku bijyanye no kuvuga ubuyobozi hari icyo buri kuturwanaho ntacyo gikorwa nk'ubusanzwe haje FARDC abantu bapfa ibarebera dutekereza ko batugurishije ubwo gahenge twari tugize gake n'abandi basirikare baje bari kuvuga mu rurimi rwacu niko gahenge twari dusigaranye uko bari kuza ari imfaje na rwabo bakajya batonga ntibadupfa ibyo ni ukubyihanganira cyane kuko nta bundi buzima dufite hariya kuko abantu bapfuye bamwe bapfuye abasirikare bareba iyo baba bagutabara nta bantu baba barapfuye kuko baza kwihuta bwangu bagomba gukira abantu bacu bangana gutyo ubwo rero ubutabazi dufite kuri ubu ngubu ntabwo ahubwo twakendaga ubona kugira ngo abantu baza ari benshi se wenda abasirikari wenda baduhagarare turebe yuko wenda twabaho kabiri
hanyuma bwana Sebuhuzu umuntu yakwibaza ese icyo kibazo cyo kwibasira no kwambura imirima mwebwe abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda kiri kuri mwebwe gusa cyangwa se n'andi moko yagiye aturuka ahandi nayo ahura nacyo
ngo ni twese mbega baje bageneza imirima bose aho ngaho bose bagambiriye imirima ahanini twebwe abahutu twebwe abavuga ikinyarwanda ni twebwe bibasiye kugira ngo bazayigurishe bakatwira ngo bazayigurishe ubwa kabiri bakanavuga ngo tubaye aba gatatu ngo abandi ba mbere baragiye aba kabiri baragenda ngo nabo turabaye aba gatatu
abo ba mbere
n'abandi barabizi
aba mbere n'aba kabiri bari bande
baratubwira ati ni abavuye hakurya Uganda kandi abandi bagiye bava za Bunia hakurya ngo nibo bagiye ngo iyo mirima rero niho bavuze ngo ntibatugishe ubwa kabiri ubwo rero nawe kandi twasandariye ishyamba pe itigeze bigeramo umuntu n'umwe kuva ku bwano
hanyuma se amaherezo yanyu ubu ngubu ni ayahe muri muri izo nkambi ntabwo muzi igikurikira barimo barabategeka gusubira aho mwavuye ese muzasubirayo bwana Sebuhuzu
murakoze umunsi kureba ntabwo ni muri Congo ntabwo twasubirayo ahubwo twese twasaba ko mwaduhe imfashanyo na leta ikabihagararamo tugasubira mu mirima yacu kuko iyo twaturutse aho ngaho muri norikiwe twaturutse
ntabundi ahantu umuntu amaze imyaka 325 ntagenda bakitaba handi ari niho yakoreye imishinga ari n'imishinga y'inari yose naho gusubira inyuma ntaho twabishobora tushyira ngo mudusubize mu byacu tube mu byacu nk'abakongomani.
Bwana Shabenga, wowe uravuga iki kuri icyo kibazo narimbajije Bwana Sebuhuza?
Urakoze journaliste. Ni ukuvuga ko ku bijyanye na kino kibazo cyo ukuntu twagira umwanzuro twafata, umwanzuro wacu ntabwo ari uwo gusubira na none aho twavuye kera tukaba tukafite ubutaka. Twebwe dushobora kugira ngo mudufashe gusa ahubwo gusa ndetse mudusabire umutekano na none umutekano wacu, kuko ntabwo bishoboka ko twava aho twaguze na none ngo tugende, kuko tuhavuye ubundi turajya hehe kandi ari Kongo gusa. Kandi na none amakarite dufite, indangamuntu dufite, katwemera ko tugomba gutura dushaka umukongomani, ni itegeko na none kandi ryemera rya Kongo. Ubu none baradusubiza hehe atari muri Kongo?
Mwari mwatekereza inzira y'ibiganiro nawe barimo kubakura mu byanya?
Ibiganiro ntabyo ntabwo bemeraga kwitana natwe, ndagira ngo Monisco yagerageje kubikora baranga, FARDC igerageza kubikora baranga, ndetse haje na delege iturutse ku province Ibunya igera hariya ahangaha turi iratwicaza, nuko noneho igerageza guhosera ati mureke igitsina mubi ni abantu mumuhagurishije aba bantu bafite amaresi yabo kandi n'ubundi ni abakongomani, mugomba gutura nuko byari biryo kandi ibijya imirangire uwapfuye basi yarapfuye, ariko noneho ngo mumbere mureke abantu basire mu byabo. Ubwo aho ngaho byasanye nk'aho batabyemeye barabarahakana, ikigame nyine ko batabyemeye bwa mutanimu nk'ejo baramuka bari kuza na none gutera ahitwa Imaribongo. Nanone nk'ejo ubundi barongera baramuka bari kuja gutwika inkambi yari iri ahantu hitwa Ikabwanika, aho hose harashya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nta mishyikirano ihari dufitanye.
Hanyuma se Bwana Sebuhuza, niba imishyikirano yarananiranye, mwari muvuze ko igisirikare cya Congo FARDC cyaragerageje ku ntara baragerageza abavuye Bunya, amaherezo n'ayahe?
Twewe icyo dusaba kuko leta ifite imbaraga, muri ababyeyi leta ni umubyeyi, twe icyo usaba ngo dusubire mu byacu tugire umutekano kugira ngo tubone uko turerera imiryango yacu nk'abakongomani. Ibyo turi kwifuza gusa ngo mudushakire ukuntu twasubira mu bintu bya mu mitungo yacu no mu byacu.
Mufite imiryango myinshi, mufite abana, mufite abagore, abo akenshi na kenshi nibo bakunze guhura n'ibibazo cyane cyane iyo imvururu nk'izi zivutse. Abo bana n'ababyeyi babayeho bate?
Abana babayeho bari kutumbira se ngo ndetse ababyeyi barabakorera iki? Naho bo basi ubuzima bwabo nabwo bumeze nayo, kuko urebye umubyeyi ahungabanye umwana nawe ntabwo agira umutekano. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu bavuye mu byabo hejuru y'inzara, ubwo rero abana nabo bafite wasiwasi yo kuba ati papa turagira gute, tugeze mwadushakira mugasubariza amakuru tugasubira mu byacu tukabaho neza nkuko twari dusanzwe, tugasubira n'amashuri ndetse tukabona n'imiti yo kudufasha muri ubuzima turimo.
Ubu kugeza ubu ngubu abo bana banyu ntago bakijya mu mashuri?
Abana ntabwo bari kwiga hejuru y'ibibazo biriho, kuko hari igihe bagombye no kujya mu ishuri nk'aho twahungiye ahangaha bakaba babateramo. Ubwo rero dufite ingabo tukohereza bo kuduha umutekano bakadushyira mu byacu, amahoro amajyambere gakwiyongera gakomeza. Ubwo abana mikini gatuza kuko bazi ko bari ku butaka bwabo bavukiyeho ari abakongomani.
Bwana Shabenga, ni gute bamenya ko muri abantu bavuga ikinyarwanda?
Ukuntu batumenya ubundi turi kuri Masisi bavuga yuko abantu bari muri Masisi bose ari abanyarwanda, na none tunari abo u Rwanda. Ubu rero ino naho ni ukuvuga ngo baratubona, na none tugenda dukora uko dukora byonyine duhinga, bavuga ko tunari abanyarwanda. Ubwo na none kandi na none tuba tunakivuga, ntabwo tugirisha turakivuga kuko ntabwo dirusha ururimi rwacu. Ubwo igiswahili tukakivuga, ubundi igifaransa akakivuga, ariko noneho turakivuga ntabwo tugihisha.
nk'ahantu mwari mutuye mwari mutuye mwenyine cyangwa se mwari mwitaje mubanye nabo barimo kubirukana muri iyo mirimo yanyu mwari mubayeho gute
uko twari tubayeho bamwe bari bari kwabo ariko akenshi bari baturanye nabo nko muri shuteri wa Nyaricyadi aho bari baturanye n'abaturage nanone bari mu butaka bahavanze amazu arimo bubatse ndetse kameze gakomeye n'abahutuga arimo ndetse barubatse ubwo rero bari basanzwe muri makeya ntabwo bari batuye kwabo
nk'icyo mwifuza cyakorwa vuba na bwangu ni nk'iki n'iki musaba
urakoze jenariste itudusaba tubifuriza kugira ngo muducungire umutekano mudusabire umutekano tubona umutekano usesuye naho twahunguye na tuhagire umutekano mu gihe mu byacu ahacu hatari hateguka ubwo kandi nanone tubona ibyo kurya kandi nanone abana bacu bige kuko ubu barahagaze ubu ngubu bagiye kubura amashuri babuze amashuri bitewe n'uko twahunze ubwo iyo twamwatwandukiriza bwangu ni ukugira ngo mudushakire umutekano bwangu dusesuye bwihute nanone abana bige ndetse nanone n'ibyo kurya kubwo kubwira
bwana Sebuhuza
ndakumva mu
yonariste nawe ugerageza utubwire icyo musaba icyo mwifuza kugira ngo ibyo bibazo byanyu bibe byagabanuka cyangwa se bibonerwe n'umuti
icyo turi gusaba ni ukugira ngo leta iduhagararire igere igihe idusubize mu byacu tugire umutekano abana bige tubona ibitaro imiti iboneka ku babyeyi hari nk'umabyeyi bafite amaga ubwo noneho benshi bari kubaho bavurirwa babonaho vaccine abana bato batangiye kurwara bwaki ubwo rero turi gusaba ngo habonetse umutekano wo kudusubiza mu byacu amashuri gakiza ibitaro tukabibona ndetse n'agandi majyambere gakiyongera ubuzima bukaba bubonetse n'abana bagakomeza
mukomoje kuri icyo kibazo cy'umutekano ubu ngubu aho muri n'indi ubarindira umutekano
aho turi FRDC irahari na MONUSCO irahari ubwo rero abo ngabo ni bari kuturindira umutekano niko gahenge dufite muri kano gake aho twahungiye ni FRDC ihari
hanyuma se babirukana muri iyo mirimo yanyu nta kuntu FRDC yari kuburizamo ibyo bitero byabo ngaho babateraga
hari abakuru bari bahari bayobora FRDC haba koroneri ubwo twarabibatakiraga ukabona nyuma ntabo babyiseho ukabona yabona ngo ngaba ari amabandi yahagera akaba yakwikubita amasasi hejuru abandi bagasigara bari kubakeba amazosi ubwo rero icyo gihe izo ngabo zari zihari ntacyo zasumariraga
ese abo bantu barimo kubaka iyo mirima yanyu ubundi bafite ubushobozi bwo kuyibyaza umusaruro nk'uwo mwebwe mwabyazaga iyo mirima yanyu
tukigera hano ngo twatangiye guhinga ntacyo bari bafite no kwambara ntibari bashoboye no kwambara ubwo ibiryo byo twatangiye guhinga ibyo batangiye guhaha na n'ubu bari kwitwaza iyo mirimo yacu bari kujya gushyira imiceri twahinze bakaza gusarura ibishyimbo twahinze bakaza gushyira imishaba ibinyamunyu amabungu imihoko bakariho bajya kwikurira ariko mbere tukihagera nta biryo bari bafite bari abatezi n'abahinzi
bivuze ko igihe kishobora kuzagera ibyo mwasize muhinze nibarangiza kubisarura bazabura ibyo basarura imirimo ikongera igasa nk'aho nta kikorerwamo
imirima ikabishyamba bakongera bagatega bakanahiga na buno ubwo hamwe na hamwe inzu itangiye gusiba ubwo rero bagakomeza kuhiga no gutega ndetse bamwe twasanze bambaraga urubindi
Bwana Shabenga nawe ni kubibona
urakoze nanjye niko biri ni ukuvuga ngo twageze umuntu nta muntu wambara ari na mwami ubwe twasanze adakeye twasanze yari umuntu nanone umeze nk'umuhigi kuri ubu yari amaze kunoga nino kuri ubu ngubu hejuru yacu sigaye yari amaze kubona imodoka hejuru yacu ariko ku bwaho gusa amashyamba twari tumaze kuyanoga no kuyagaragaza ubu rero ibyo bari kurya ni ibyacu ku buryo nibishira
nina bazasigira bari kudinsi nabona nk'imishaba imase n'ama buhungu bito ariko bijanye no kuba mu buhingi mbega muri make muri ikintu kitwayirishaga ku bishyimbo ku masaka ku karanga ku cyacyo cyose biturwa kuri kirarubaze na hirya no hino hose bitwararishaga.
Uruhare rw'uwo mwami w'abanyali muri ibi bibazo byose ni uruhe?
Umwami niwe shefu wabo mbega muri uruhare twaba umwami wanadusiniraga kuri iyo mirima uruhare afite muri kubura ngo nani uri gutegura ibyo bitero ni twe bibazo nani we duhanganye nawe na bugingo n'ubu ubu rero n'ubu ngubu ari kwandika izindi nzandiko turi abanyarwanda ubu zirahari nikuri tari kumwe nazo hano muzanazibona ariko noneho niyo mbega muri make uri imbere yo kwisonga abantu bamuri inyuma wenda mwese mu ntatubazi.
Bwana Sebuhuzu, hari amakuru yakomeje gucicikana y'umusenyeri wigeze gusohora urwandiko avuga ko abantu bakoresha ikinyarwanda cyangwa se abanyarwanda bashobora kwigarurira uduce dutandukanye twa Congo, ibyo byaba ari intandaro ya bimwe muri ibi bibazo murimo guhura nabyo?
Kuko uwo musenyeri wabivugaga ni musenyeri wabivugaga kuri radio ya hari ya Idou. Ubwo rero byo yavugaga byategura kumva nyine ariyo ntandaro yo kugira ngo bigaruze bashake gutwirukaho ariyo bashaka kwirukuzamukiramo, ariko noneho twebwe ntawe twari tuzi ibyo barimo na politiki babo barimo.
Shabenga, wowe ubitekereza iki?
Urakoze. Ni ukuvuga ngo uwo musenyeri kuvuga ibyo n'intandaro yanaturukaho kuko bagomba kuba barahawe imbaraga nanone n'abakomeye bumva yuko nanone batashobora kutwanga, ubwo nabo bazamukiramo kuko ijambo rishinzwe ryo kuvuga kuri radiyo rishobora kuba ryarabahaye imbaraga kuko n'ubu hari indirimbo bari guhimba ngo bale bangambo, ibyo ni ukuvuga ngo batera izo ndirimbo batubonye barazitera, ubwo tukabitegereza tukayoza ibyo ari byo, ubwo n'uwo musenyeri izo mbaraga byashobora kuba zaba bazifitemo.
Wale wangambo ni ukuvuga ngo bari abanyamahanga
bari abo hakurya abo hakurya u Rwanda hakurya amaziburiya.
Bwana Shabenga, ijambo rya nyuma mbere y'uko dusoza iki kiganiro ku bakurikiye Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi.
Ijambo rya nyuma ni uko amahanga gahaguruka ndetse gakaduhagararira gakatuvuganira hirya no hino kuko twebwe ntabwo turaho kuvuga ngo turi abo hakurya turi butahe, ahubwo turi hasi y'ubutegetsi bwabo. Ibyo ni ukuvuga ngo ntawe dufite kuvugira, ariko amahanga ni igihugu gafite imbaraga gashobora kuturwanaho, nuko none kakaduhagararira kandi nanone kagashinga aba bantu ubwoko bw'irime yuko ugomba gutugutsa no gutakara yuko agomba kuzabibyoza kuko bamwe birabagaragaraho. Umwami nanone duhanganye nawe yamara kwandika inzandiko byagaragaye kanari ugutwica koko ahano ngo nitwambuke tugende. Ijambo rya nyuma turamushinga yuko aba ari we nabona ni kuko yandikiye mu nisiko yandikira he nawe kuri ubu ngubu ni ukuvuga ngo turikumurega izo ngingo.
Bwana Sebuhuzu, nawe ijambo rya nyuma mbere y'uko dusoza ikiganiro.
Ijambo nashyiraho ni uko amahanga rwose gabibona ko dufite akarengane kandi turi kuzira ubusa, turi kuzira ibyacu twatanze, ubwo batuvuganire hirya no hino kugira ngo nako tugire umutekano usesuye, kuko umukongomani akwiriye gutura aho ashaka na leta irabivuga nini na martike ya leta garabivuga yuko umukongomani wese cyangwa se umwe n'igihugu agomba gutura mu gihugu cye afite ubwo burenganzira bw'igihugu. Ngo rero iyo bindi bya umusefu ari gushaka kuzana ibyo ni ingengabitekerezo na niyo ya ntambara mu gihugu, kandi ndashaka intambara nta n'intambara twifuza twe tubazi turi gushaka guhinga ngo dutere imbere.
Ntezimana Sebuhuzu, tuvuganye uri mu ntara ya Ituri, ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, natwe mutwiteho tunari kumwe namwe basaza nawe Jubilee tunari kumwe. Urakoze.
Kibaze Shabenga, nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze jurnaliste, urakoze, nanone tuzasubira kandi mukomeze mutwiteho.
Murakoze cyane kandi mugire umunsi mwiza.
for people eyes of emotion. Lost the time for waiting. Begging, begging for help. Why do we buy guns when people dance for hunger? People die in Darfur. People die in Somalia. People die in Ethiopia. People die in India. People die all over Africa. Hey, yeah. Why do we want to wait? What they want to be, what they want to be, hey.
What they want to.
Kwa nini watu wakufa tuangalia.
What they want to.
Kwa nini tusiwa saidi, hey.
What they want to.
Kwa nini tuwaache wakufe japo uwezo tunao. Oh. Kuna watu masichini Zadunia, why do you want to be? What to how wanna kufa? Achili anja, why do you want to be? Hijano hino kisi, ali bire mavi faburi musi, bire mavi chwa, chwa ninza yemi. Nekeba njiru ushozi Nimge mubitela ngarangiza Mukirengagiza Rubanda rugufi Murakonge muriro Mukuririndege mukigendera Abandi bapanizara Nebugaburira imbwa zanyu were Nimge muramena Abantu bicwa n'inzara Yeme Kanda Nimge mabiteye Mukiri kubitera, mugaru kibunu, ibuki mana, ibuki konane, naremne nhaba, kachunga la imane. Wale watu we,
wale watu,
wale watu we, wale watu we.
Tumaze kumva ibibazo byabo banyekongo bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda bimukiye mu ntara ya Ituri bavuye muri Kivu ya ruguru, twifuje kumenya niba hari icyo intara bakomokamo irimo gukora mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo barimo. Maze mpamagara ministre ushinzwe itangazamakuru muri Kivu ya ruguru, bwana Jean Bosco Sebishimbo.
Ni koko ikibazo kiri kubera muri Ituri kihangayikishije Nord Kivu. Murabizi ko abo baturage baturutse muri Nord Kivu, ariko kubera ko umukongomani wese itegeko nshinga rimuha uburenganzira bwo kuja gutura hose ho yumva ashaka muri Congo, ni ukuvuga twewe turi mu buyobozi bw'inzego za z'intara, ahubwo twatabaje urwego rwa Chasa, ni ukuvuga urwego rw'igihugu kugira ngo abadepite urwego rw'igihugu barebe minisitiri ushinzwe intwaro hagati, noneho aba ari we ukurikirana kiriya kibazo. Ndetse nabonye yuko minisitiri w'ingabo avuyeyo na ministre wa ushinzwe MKS hizi
unavuga ubutegetsi bw'igihugu
nawe akaba ari guteganya gusura kare akarere ayo niyo makuru nabaha kubijaniranye na biriya bibazo turi gukurikirana biri kubera muri turi ntabwo ari turi gusa ahubwo murabizi na Beni abaturage barapfa n'ahandi hirya no hino ni ukuvuga ingorane ni nyinshi hirya no hino ingabo zacu zihanganye n'umwanzi ufite icyizere ko ingabo zigomba guhagarika ubwicanyi
ariko abaturage bavuga ko ikibazo ahanini atari igisirikare ahubwo nuko ubuyobozi butabishyiramo ingufu kugira ngo bwumvishe bariya bami barimo gufata iyo mitungo yabo baturage kugira ngo babihagarike mufite icyizere cy'uko nk'uko mwarimu bivuze ngo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu azasura kariya karere ko ibyo bibazo bizabonerwa umuti
nibyo murabizi rega ikibazo cyo muri Kongo yacu hari abanyapolitike benshi bumva yuko kuvangura moko ari byiza bibahesha gukundwa mu moko yabo ugasanga mbese leta irafite ingorane nk'izo ngizo ndetse mu bihe biraza tukaba twazasaba abadepite bo mu rwego rw'igihugu kugira ngo batekereze itegeko ryaje aho ryo kugira ngo aba bantu bakomeje kurushaho kuzana ingangano z'amoko mu gihugu kubera inyungu za politike barusheho gukurikiranwa donko ibyo nibyo bibazo kabisa bikomeye bihangayikishije kino gihugu tukaba turi kubyicarira kugira ngo turebe yuko ayo mategeko mu nzego za Kinshasa bazishyiraho bigahagarara kabisa naho ubundi igihugu kiraja mu kangaratete
abo baturage twavuganye bambwiye ko icyo barimo kubategeka nuko basubiraho bavuye ese baramutse babagaruye aho ngaho mu ntara yanyu ya Nord Kivu mwiteguye kubakira
mbo ndumva kuvuga ngo basubire muri Nord Kivu iyo ntabwo yagombye kuba ariyo ariko mwanzuro rwa nyuma kuko icyo gihe ni ukuvuga tuzaba twishe itegeko nshinga ahubwo icyangombwa ni ukuvuga ati leta turusheho kuyotsa igitutu kugira ngo ibakingire kuko nta mpamvu yo kuvuga ngo niba umukongomani avuye muri Nord Kivu akaja muri Ituri cyangwa se atava Nord Kivu akaja Katanga ngo agire ingorane kandi abandi bakongomani bava mu ntara hirya no hino bakaza muri Nord Kivu nta kibazo ni ukuvuga ko ni ngombwa yuko tugerageza gutsindagira kugira ngo amategeko yubahirizwe bari abaturage bahisemo kwibera hariya muri Ituri bumve yuko bafite uburenganzira nk'abandi bakongomani bose
Jean Bosco Sebishimbo minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri guverinoma ya Kivu ya ruguru muri Congo ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika
murakoze namwe
ni kuri icyo kiganiro na minisitiri Jean Bosco Sebishimbo muri Kivu ya ruguru dusorejeho ikiganiro muri Sanga cyanone ndagira ngo mbashimire mwese kuba mwaduteze amatwi kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Quando
waturemye akitwitayeho witegereze inyoni ziba nizigira n'ibigega kucitse yareka
I'm not.